Akwaide himechina mmejiro kunonye ntebe yobukulembeze gwanga Yoweri Museveni alabudde abantu beyiganga ku muze ogw'okusuulirira enteekateeka za government ziwanyisa obwavu. Agancho kigenda kuba kumira mu mbeera y'obwavu kumala akaseera. Museveni agamba nti obujulizi buzze bwoleka nti enteekateeka za government omuli parish government model gavumenti mesalawo okuyita okulwanyisa obwavu ng'esinziira ku miruka enteekateeka z'avubuka Youth Livelihood Program, okulimanga n'okulundira kuyiika ennya 4-acre model n'ebyola bingi biyamba abantu okukulaakulana naye ab'e Busoga ababitunulira kyamuli. Yabadde anoonya akalu mu bitundu by'eyiganga.
So please okunyoma byetubakoba is not wise. So the ones who have listened have moved, and I would want all of you to follow. We are continuing to send the money PDM, and we shall increase the money. Money is not a problem. The problem is what to do. Because you have seen somebody from Karamoja who got out of poverty because of Operation Wealth Creation. But Operation Wealth Creation was not in Karamoja only.